Yeah. This is for J1.
Uh-oh.
This is for Young Salama.
Purchase your tracks today.
It is birthday.
It's God in my name.
Beats by SV.com.
Is it my birthday today? Happy birthday to me.
Beats by SV.com.
Yeah. Happy birthday to me. Happy birthday. Yeah. Happy birthday to me. Nakumbuka mama linambia wakati nazaliwa, uwe linyesha kubwa sana bila mawingu kutanda. Japo wanafiki walinikabiri, wapo wazuri walinombea mambo mazuri niliyasina. Japo naziki zilinisonga, ndo maana siati kuomba na kuwashukuru marafiki. Na leo is my birthday, tusherehekee my birthday. Happy birthday to me. Happy birthday. Yeah. Happy birthday to me. Happy birthday. Leo ni siku ya kipekee, inanikoshanga roho. Nimetimiza miaka ndoto zangu, acha nimekido. Joni tudagi, tuke tudansi, shaku shaku malewa. Tukate keki, tusichelewe, tuburudike. It's my birthday. Happy birthday to me. Happy birthday. Yeah. Happy birthday to me. Happy birthday. Yeah. Happy birthday.